Kev.
I need you to listen.
K6.
Bed near 3x4, squeeze and shine his olives in a glow. Nikona way to this tough stone, hadi kunyeshe makate ndo. Kwanini, kesho. Bed near 3x4, squeeze and shine his olives in a glow. Nikona way to this tough stone, hadi kunyeshe makate ndo. Don't say no more, oh. Don't say no more. Don't say no. Baby girls, I'm sure I got you. Took a step in expensive show. Bed near 3x4. Squeeze and shine his olives in a glow. Niko na way to this tough storm. Adi kunyeshe makate ndo. Don't say no more. Don't say. Don't say no more. Baby girls, I'm sure I got you. Took a step in expensive show. Nataka unisikize. Nisikize.
Listen, light and glossy, buying time don't cost me. Sweet and cold like frosties. Don't touch my locks, please. You got in these laser beams, silky smooth like buttercream and ice cream. You scream, fixing in your fever dreams, baby. Don't be going crazy. Your eyes are shooting beams with electricity. Don't faze me, let's not get too hasty. Excuse me, summer honey. Tryna take my spot like he need higher as a honey.
Bed near 3x4, squeeze and shine his lips in a glow. Nikona wet to this tough storm. Adi kunyeshe makate ndo. Don't say no more. Oh, don't say no more. Baby girls, I'm sure I got you. Took a step in expensive show. Bed near 3x4. Squeeze and shine his lips in a glow. Nikona wet to this tough storm. Adi kunyeshe makate ndo. Don't say no more. Don't say no more. Baby girls, I'm sure I got you. Took a step in expensive show. Nataka unisikize. Nisikize. Nataka unisikize. Yeah.
When you come post on a journey, I feel everything about you. My friends are over, pull your moto. That's why skizzy, una rock now few. One a day I do, not to do. Kila time status I give you. Wana jam at mpaka na mute. Wagon short to ski wa confused. Na tuko 24 November but I'm always thanksgiving. You don't know how you got me tripping. My babongo juve and you got me simping. Na sijika na dozen I'm dreaming. But sincerely that's how I'm feeling. Na sijika na dozen I'm dreaming. But sincerely that's how I'm feeling.
But sincerely that's how I'm feeling. Nisikiza, don't wanna let go. Let me talk for a second. Shh. Don't say no more, no more. Najua niki move niki go. Utakamu kinoko mado. So ka bop na kucheska do. So ka cash na ncheska do.
Bed near 3x4. Squeeze and shine his lips in a glow. Nikona way to this tough storm. Adi kunyeshe makate ndo. Don't say no more, oh. Don't say no more. Baby girls, I'm sure I got you. Took a step in expensive show. Bed near 3x4. Squeeze and shine his lips in a glow. Nikona way to this tough storm. Adi kunyeshe makate ndo. Don't say no more. Don't say no more. Baby girls, I'm sure I got you. Took a step in expensive show.
Ukikam kutupanga, tuakuonyesha nani yako na panga. 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 Yo. Best yangu ali go too soon, lakini ni fit ya kufairiwa burusi. Alipewa 25 to life juu ya drug abuse na ni wadangu su. Watu wa saba ndani ya subru, chama ni moja kama enzi ya kano. Madam nipige busu na kajudas umetumona shape ya dahu. Himalaya intaka kunipanda, nkan megeuka Himalaya
zrada.
Bitch na maza unabonga sana mbele ya wa baba
zrada.
Unakapoa lakini kama mauwa usijaribu kuchangia faba. Independent girl ni haya juu ya madawa menuacha single father. MP amejenga barabara nusu yondo level ya utu nsikuitie uzu. Come correct tukiuza sera huku tumejam tusikuingie rungu. Plus fuck kumbe ni wendo una spreading vurugu. Fuck kumbe ni wendo una spreading vurugu. Ukikam kutupanga toa kuonyesha nani yako na panga. 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 Yo. Big up machaji wote wako biz. Big up wasi wangu wa senki. Na belong to sina chama. Leo nimekam kama independent. Dent kwa mshahara blanda. Laumu to the real wrong rende. Sprays on my mende always. Usifuck na kina madenge. Kani beef kaende kaende. Full of boss niko na big makende. Kani biz niko kanenge. Vijana wakosto wamejinip mashete. System iko wasted brethren. Utazekia kwa game kakalembe. Mayutu wako wasted damage. Wanisa squeezy wako juu ya matembe. Retired kaka denge kwa game. Ball niliachia mamando sitete. Ni mafala mlikuja di home. Mkatuachia machwani chwani tusitete. Marangapi tumashow. Huku mtani siya tutaki mamwere. Marangapi tumashow. Huku mtani siya tutaki mamwere. Ukikam kutupanga toa kuonyesha nani yako na panga. Ukikam kutupanga toa kuonyesha nani yako na panga. Ukikam kutupanga toa kuonyesha nani yako na panga. Ukikam kutupanga toa kuonyesha nani yako na panga.
Kama sisi basi ni nani? Doing it easy hatufanani. You already know sisi ni nani. You already know sisi ni nani. Kama sisi basi ni nani we? Doing it easy hatufanani we? You already know sisi ni nani we? You already know sisi ni nani.
Sisi ni nani, mbogi ni hatari. Kahunielewi na kupotezea. Sina habari, sipendi shari. Kidogo ikiweko bado tunashare. Wako wanaojifanya wanakea. Ogopa wasikupate unawares. Kama sisi, basi ni nani. Level so high kama chandelier. Always had a dream kama Luther. So sina time ya kushindana na maputa. Who's that? Ana throw that on the name. Misi mindi ni kama kupiga ngumi kwa ukuta. Mzuka ni freshy original. If you don't like me, let me know. I got the city on my back. Now we pair back to back. Hits watake nini mo. Toka wasti paka deep Island. Knock knock tunabisha hizo mamilango. Mama alinikanya na majigambo. The reason on a regular the boy stays humble. Shikisha shikisha chena pitisha pitisha. Walk rappers kama kawa tunakalisha kalisha. Safisha safisha matisha matisha. Kani shori mina shapa swezi lalisha lalisha.
Kama sisi basi ni nani. Doing it easy hatufanani. You already know sisi ni nani. You already know sisi ni nani. Kama sisi basi ni nani we. Doing it easy hatufanani we. You already know sisi ni nani we. You already know sisi ni
nani. Mimi king hao ni ma prince inda. Timeless kama firirinda. Na kama niluku mimi nadunganga kuwashinda. Mimi chui kwa ground ikiwinda. Muda kauni jui dust imekushinda. Pona na masling bay kali na zikinda. Kejani ni nangoko anaitwa Linda. Nataka ni mlinde na mpiganisha inda. High but I keep it low key. Give me more keys and some more G's. No a hala do the shoki. Let a choki. Pass whatever I be smoking to my broski. Dema na die smoky. Na leta na maya imbili. Sile kikuta die sili. Na kuja na pili pili mini wa kwanza. So ganga mbele ka injili. Versace Gucci kwa mwili ni mada mazishi. Nikifika Costanza. Toka embakasi mpaka ndani fedha. Tunasaka fedha. Hapa mwendo wanga kasi. Speed marisasi. Dorizo na mafono na nipenda. Kuget maziwa ya generation yangu. Ina kamde mekuanga agenda. No handouts, never been a beggar. Nazima zimu jumini mechoka na mafeva. Yeah, what you reap is what you sow. Kipata wefanya investments. Mistaki nishindwa kugrow. More complaining hizo watabia za my yes man. Subuda kana itaka naifuata naipata na weko. Kijaribu nifuata na sepa chana kaketepa. Miradiza kusaka the pepe inafanya silali. But me wasijali.
Kama si sisi, basi ni nani. Doing it easy, hatufanani. You already know sisi ni nani. You already know sisi ni nani. Kama si sisi, basi ni nani. Doing it easy, hatufanani. You already know sisi ni nani. You already know.
Waiza mwa kwa pori. Kidogo kajipata kwa ngori. Lena amekwamilia mkono na denje jatoko kachoka magoti. Mungu na jaribu haitoki. Unapigo vita nduru haitoki. Akondo na jonga maisha ya mwizi. Ningumu kushinda mchimba magoti. Atikaji tunataka tutaki. Atikaji kidenge kanichura sindaki na mwacha ndani tunakanga mabani atusame na mwili tunatupa kwa gati
kwa gati
kanji tunataka tutaki
tunataka
kidenge kanichura sindaki
na mwacha
ndani tunakanga mabani atusame na mwili tunatupa kwa gati
kwa gati
au nitaga Mr. Matata kila form mimi napiga na pattern
pata
sio kujichocha vile unaweza kuzoza na uzozi huku kwetu makata
hadi
simu ikiwaka naitaka tapataje kanji kasi cha isaka kila tapo mimi napiga kwa ndudi hadi driver anasema huyo striker matata walikosa kunitacha kinjaribu na fast nikaonyesha mimi ni buda bila hata kukasta sina bude kuwa kumbiza mbuka ni kipas kwa mana na kibiza mpira siko jimu ipas kina kwa pass kona kudoka mpole mkizi kwa nyengoro na kuchemisha vidole mpala walijaribu kulalisha na pombe tafika mali milki ingeni mtoroke
boki imeponda imekazanga macho na mtani na noki matenje siko fashion gava imeponda na kwanga ni msako lakini patana na kuda za macho
kazi tunataka tutaki
tunataka
kidenge kanichura sindaki
na mwacha
ndani tunakanga mabani atusame na mwili tunatupa kwa gata
kwa gata
kazi tunataka tutaki
tunataka
kidenge kanichura sindaki
na mwacha
ndani tunakanga mabani atusame na mwili tunatupa kwa gata
kwa gata
mimi niko kitani na stoki bize na kanji ni mamonki niko kwa kerai na mamoli nataka mpaka nipate yote boki ni mbari imejama content la sasisha makadi ya toroke mimi ndo titana washa moto kale kadiva songo kwa moto hey deli tuko liko na tutoki deli ni magoti na watu wambi watote ni mambogi na makodin niko jaba na kalika itoshi pika tunje makadi kwa obi magwangi wako zabe na watoki nivishe watu shadi kwa moti motishe na leto na kachoki kwa gizo na tukadi kwa pori unapigo mina poteza mbogi niko na mashaito mi wanazi ando sisi langi ajibati niko na mabando kama siku tambu imanika soka kando niko kwenye haitu napigana na rambo bado nataka watoto wana masianda tapo mi wana pepeya na kuiva kakitambo
ati kanji tunataka tutaki
tunataka
kidenge kanichura sindaki
na mwacha
daani tunakanga mabani atusame na mwili tunatupa kwa gata
kwa gata
ati kanji tunataka tutaki
tunataka
kidenge kanichura sindaki
na mwacha
daani tunakanga mabani atusame na mwili tunatupa kwa gata
kwa gata
kizaragazwa kufanywa fanywa kukulwa huku ni kitu ya kawa ndit netoki farafara unacha kijana inda akisukuma namba hicho chena yo kita kuramba no blocks ni mabaki si London si ufanya kitu inatubamba on rocks jo itanakada wambie nita wakuta misi bandida na watapata chenye wanaitisha kwangu afisa pana bisha besides my t-shirt dawa ya kichwa since na spit ni za kutisha ukikam vibabia utangadishwa kamulika kame muliko tapokia silingi ya tiplo iPhone yako tutai unlock alafu tusunde password haiko maunjapi tuwa kuna rifle si utumia tu kitu iko mbegu na vijiti kwa riko zetu tunazinda super team first
ati kushawaiza makapori kituku kajipata kwa ngori nena amekomilia mkono na tenjeja toko kachoka makoti mbuku na janibu wa itoki unapigo vita duru wa itoki hapo ndo unajonga maisha ya mwizi ni ngumu kushinda mchimba magoni
Bundy voice back
Adidas na fila matimba kwa chemba lakini nimedunga Nike Nina pepa Manila na tesa kamili viko dead ka logo ya Nike Kapa ulo na zila milango zilifunguka squeezy tuko kwa light Nadunga shati bila tie na toja safi iko fine na njumu ni Nike Adidas na fila matimba kwa chemba lakini nimedunga Nike Nina pepa Manila na tesa kamili viko dead ka logo ya Nike Kapa ulo na zila milango zilifunguka squeezy tuko kwa light Nadunga shati bila tie na toja safi iko fine na njumu ni Nike Anytime I come they never deny Wanatuanga mindo kusema wala I be lie Maheta wanatama ningi mini dive Enya naleta shedia kama Musa kwa Sinai Sezi mimi ni kufine Kuna masiku kama Yesu wali ni deny Wakilazimisha sita ikuwe kama nine Wakasu kushinda na nanovu sinikinai Excuse wananipigia nga makufi ndikife kata before nishike mic Nana wapeleka teke teke kama deliva wangane na motorbike Venye natema niko sawa na kuja vigoret kama ile lebo ya Nike I told my mama sijali kuna siku itafika kila kitu itakuja kukua iko fine Adidas na fila matimba kwa chemba lakini nimedunga Nike Nina pepa Manila na tesa kamili viko dead ka logo ya Nike Kapa ulo na zila milango zilifunguka squeezy tuko kwa light Nadunga shati bila tie na toja safi iko fine na njumu ni Nike Adidas na fila matimba kwa chemba lakini nimedunga Nike Nina pepa Manila na tesa kamili viko dead ka logo ya Nike Kapa ulo na zila milango zilifunguka squeezy Tuko kwa light na dunga shati bila tie na toja safi iko fine na njumu ni Nike Katuko same lane sikudanganye ati sisi tuko the same league Madhaka fame mi nataka nikafunge na nikuwe rich I come from the ghetto penye maisha imenionyesha vituko na ikani teach Hizi pande hakunanga kunego kani biashara za kitoto inabidi umekulanga mafist Whether you hate ama whether you like na navigate na nazidi kushine We never let una kivisa time Hapa kunanga debate yote na kuanga mine Naifanya easy kama ABC Na niko maziwa ka KCC Madapo wamechapa TBT kama uvi ya dambo na CD za VCD Adidas na fila matimba kwa chemba lakini nimedunga Nike Nina pepa Manila na tesa kamili viko dead ka logo ya
tunauliza nini? That's it. Kabimi kushinda, just don't touch it. Mkwanja first, afu tuburonge badai. Tuburonje. Hii chaji simi nataka chaja, ina charge faster, huh? I'm back to the throne, na mamori wa shatters. Thunder man minitona Loki, akidiru Asgard. Chimbala na zoza zile za kisha glangu, on my shoulder, ana digi ganja. Sare story za kuangalia demo na toju kumaster. Grrrr, usike ina clutter. Boxer, TVS, Skygo. Senke na roromba bila kukagua pancha. Kukerekezo ni shida za my last bone. Maza, 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 maza. Niko kwenu pa nje na mtu rai na jazwa, huh? Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, huh? Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, itakuwa case closed, Mustang, mrenga, gazla, itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, huh? Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, itakuwa case closed, Mustang, yo, renga, yo,
jibag madiwa, lafu, tibag maziwa, napelekea wife. Keep off marima, niko sipping mamzinga, usinaribia psych. Niko na fruity loops na passion, nazmi ripe, yani full of life. One mic ili nipea five, wena kono ko 9 to 5. Lenda disco, kota jiko, red flag, nikatoka mbio. Nikarudi riko, siscom, just take a bit and mepigia skilo. Off, road to sea boat, nina mafans, wana shout you a tiblo. Na si foski bro, doni make sense, si last money flow. Emergency kadera, stop ya sigara sai sai. Utiaji wa bera, kawe ni mjanja, tuishia chumfa east. Wametokea na Vitski KDB, 5-seater. Ambia bichwa kwa toke, kuna mziza jwa fai kufinyo. Jajika uligonge hustler, mansamburu, mini rustler. Na niko na land kamulu, into the badlands. Kwa hivo, ambia mea miwa si face laws. Na kauna nitaka, welcome to gangland. Case closed,
itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, huh? Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, itakuwa case closed, Mustang, mrenga, gazla, itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, huh? Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, itakuwa case closed, Mrenga ni gazla,
itakuwa case closed,
Mustang, mrenga, gazla.
Nani tisha za macho, nuko na mdomo atuelewani. We msichana wachana na skazo, kili atakupea ni kei na bangi. Rende, wrong, bado, mina shanga hizo zenu ndo gani. Squaggy, fiti na fashion, lakini nkidunga bei gali. East, vele na tepa, steamy kizidi unatema ketepa. Kwa tiplo na washa wakiteta, moshi kwa keja nkiseti kiateka. Chunguza nkicheka, nikisikia fiti wanadai zimeshika. Hey Alexa, nicheze ngoma moja mupia Easter. Nilienda against odds, nikishika pencil, inakuwa case close. Buda wacha keja mimi ninataka esto. Simu ni mteja nikiingiza gariko. Unataka pesa na unanitumia, please call me. Miss Bongi, you wanna snitch on me. Unitumie dema nikipishori, lakini niko rada sezi tishwa G.
Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, huh? Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, itakuwa case closed, Mustang, mrenga, gazla, itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, huh? Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, itakuwa case closed, Mustang, mrenga, gazla, itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa, huh? Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang, itakuwa case closed, Mrenga ni gazla, itakuwa case closed, Mustang, mrenga, gazla, itakuwa case closed.
Usoro, buda mi spendi usoro. Wasoro, wamejawa na usoro. The top match kastoro. Stories za jana uporo. Umama mob ni mamokoro. The empty brain ziko holo. Usoro, buda mi spendi usoro. Wasoro, wamejawa na usoro. The top match kastoro. Stories za jana uporo. Umama mob ni mamokoro. The empty brain ziko holo. Yeah. Buda mi spendi wa soro. They always want you on the lolo. The tano joy is into soro. Walambe lila lamba lolo. Amijawa na weru kwa goro. Nikipita na kame negoro. Nikipiga masiva na goro. Paipu kwe mta ya magoro. Chef shoot and damn like a arrow. Bitch was out on a barrow. As riding that Subaru. Na drill kwa ibi jejero. On the record sparo. Na chafu wa rada mtaro. Chaju waje zangu zimeraru. We live like no tomorrow. Avoid those people nani. Hawa soro wa mother wa tiplo. Fake ass kibros. Watoke kimesi kiroro. Na staga ni kako kiroro. Na changanya mafala wa soro. Watakuseti kwa mapopo. Mapopo wa soro ma Babylon. O spray doom ka bagon. Polisi nyana ma icho icho. Get a days checky rainbow. Karibu paipu. Kupeleke na mtara tara. Siku sako round na dikwara. Tuatuki kwara. Walenje tumba na para. Toka mfala wa soro. Usoro. Buda mi spendi usoro. Wasoro. Wamejawa na usoro. They talk much castoro. Tuliza jana uporo. Umama mok ni mamokoro. The empty brain ziko holo. Hey. Usoro. Buda mi spendi usoro. Hey. Wasoro. Wamejawa na usoro. They talk much castoro. Stories za jana uporo. Umama mob ni mamokoro. The empty brain ziko holo. Yeah. Jirani anadai mini hame. Jue vile moonlight is sacred. Anadai tansi tukua fundi. Na shangaa kwani muse tukuake. I can do my things in private. Jue wasoro wamejaa kila pande. Chief chat from Monday to Sunday. I'm just tired and sick. Kuman hama fala tuwa handi. Handi. Ni wasoro tuwa shande. Shande. Kapenting ni kafoinde. Fwende. She wanna ride it. Ride it. And I wanna dive in, dive in. But she drive me crazy, crazy. So drunk me mlevi, mlevi. Kutembe ya siwezi. Every day is a money day, yeah. Feeling blue like a sunny day, yeah. Me no want no haters on me way today. Pray to God is a sorrow and the next day. Blessing on blessing all day. Wake up and pray, then I beg and I pray. Give thanks for this day. This is the Lord that we live by. Hey, I pray for my enemies. We got the remedy. Masansi majege. Goldiga denge. Politician malenge. Kuturide gas enge. Mapinchu wa jiji. Bibi ya jirani. Sitikani kwa amani. Sinyanyi kwa amani. Bibi mkiala na soro. Aki jamani. Soro. Buda mi spendi usoro. Wasoro. Wamejawa na usoro. They talk much castoro. Stories za jana uporo. Mama mob ni mamokoro. Mamokoro. Mamokoro.
Kuna WhatsApp group tunataka ujoin. Kuna show ya Buda tunataka uperform. Kuna genge tron tunataka utoe. Hizo afro tunataka unyoe. Enda kinyozi nyoa hizo ndevu. Jifanye follow sijifanye mrevu. Sikuwe mreal kuwa artificial. Usivike hip hop waki official. Nukeze town nilipe hao. Nitumie fair niko stranded tao. Nitole form nibaie bia. Nikope ntalipa doi kingia. Nimefika let nifungulie get. Kula vizuri ongeze weight. Eti nikuwe boy wako nadai kunidate. Eti nikutumie so unadai kubet. Achana na mimi wa achana na mimi. Achana na mimi wa achana na mimi, 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 niache, 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 achana na mimi, 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 niache, 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 niache. Kimziki utajulikana lini, mashambani utarudi lini, bedsita utahama lini, bibi utaoa lini, na mtoto utapata lini, enda kanisa shikilia dini, acha madhambi unafaa kuokoka, niokole chwani nishike mogoka, niokole mbaula nishike mofaka, achana na hip hop pimba kapuka, usipike ugali pika mchele, babe na dai doza nywele, punguza sauti unapiga kelele, jipake mafuta punguza upele, twende bar tuka watch futa, bangi acha kumfuta, achana na mimi achana na mimi, achana na mimi achana na mimi. Achana na mimi, achana na mimi, achana na mimi, achana na mimi, niache, 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 niache. Achana na mimi, 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 niache, 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 niache. Kila saa unatafuna bolgam. Tumengoja sana hiyo album. Achana na mziki haina pesa. Enda usome acha kujitesa. Sijawahi jua manzi yako. Si leo unonyeshe kwako. Hii nyumba ulipaga ngapi? Msanii wewe utokaga wapi? Yokole keja anadai kukatana. Squeeze ushikiki hard kupatana. Sini kama nishi na wewe. Nifanye uwe wangu mkewe. Fanya kiki ndio ujulikane. Best rapper Kenya mtukane. Nilipie rent nilie simu mnasumbua cheni kunipandisha wazimu. Achana na mimi wewe achana na mimi. Achana na mimi wewe achana na mimi. Achana na mimi, achana na mimi, achana na mimi, achana na mimi, niache, 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 niache.
niache.
Achana na mimi, 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 niache. Niache. Niache.
We know my blues been chased by cops. We give them hope, they sing our songs. Greatness, greatness all along. We've been out here doing the most. We know my blues been chased by cops. We give them hope, they sing our songs. Greatness, greatness all along. We've been out here doing the most. Man's alive, fell feast on God. He did that thing with the fucking prop. They mocked his pee and the fed didn't know. But his first, my G was Marco Shaw. Kill people, work it to pure. Max Angus, il kwaga pua. But intention, Johnny pure. Chamsho nini na nuna najua. Ndogo ndogo, swai kushtua. Killer step na take na dua. When a bus yangu ya tour, so like in Vita in an ishtua. Drinking good coffee, smoking a big one. To pick a his all up, Zakil man. Days they turn to weeks, hours here to sleep. Why you know my blues been chased by cops? We give them hope, they sing our songs. Greatness, greatness all along. We've been out here doing the most. Why you know my blues been chased by cops? We give them hope, they sing our songs. Greatness, greatness all along. We've been out here doing the most.
Why you know my blues been chased by cops? Fuck my 12, I was to stop. Now hammer up, I was to score. Now coin in razia, I was to shop. Why you know my blocks been chased by cops? I'll bust come techa kisaka pound. Kejam zime na nuka loud. At ya ji wenge meja kwa ground. Why you know my blocks been chased by cops? Juma boa ko always on. Kasi biz niko off the phone. Na push my kalinki order more. Why you know my blocks been chased by cops? Boys in my face but me girls are my pops. Ni wapinga me take his shots. Kila mwaka na mwagia matots.
Why you know my blocks been chased by cops? We give them hope, they sing our songs. Greatness, greatness all along. We've been out here doing the most. Why you know my blocks been chased by cops? We give them hope, they sing our songs. Greatness, greatness all along. We've been out here doing the most.
Why you know my gangs be chased by feds? Why you know my blocks be chased by cops? I see blue, I see red, I got quora keys now as in red. I see you, I see feds escaping, plan on sleeping a jail. I see who, I see 12 escaping, plan on eating a jail.
Why you know about, why you know about, why you know about, why you know about ops? They sing my songs, all the enemies sing my tracks, all the haters sing my songs. I'm greatness, greatness, greatness now. Track me, zile latest. On top, I'm never underrated. East or west,
why you know about blues being chased by cops? We give them hope, they sing our songs. Greatness, greatness all along. We've been out here doing the most. Why you know about blocks being chased by cops? We give them hope, they sing our songs. Greatness, greatness all along. We've been out here.
They told me I end up in the pen, waiting for me to get locked up. Now they ain't happy again. Young OG stay bust up. Niggas want beef but they're not tough. Or the talk is cheap and the blockers. Yeah. Go ahead, talk shit, then flee to the cops, bruh. Told me I end up in the pen. They waited for me to get locked up. Now they ain't happy again. Young OG stay bust up. Niggas want beef but they're not tough. Or the talk is cheap and the blockers. Yeah. Go ahead, talk shit, then flee to the cops, bruh. This one's for the books and I got the world looking like an endgame sequel. I profit, calm and collected, true to the cause and my pen game lethal. And fuck with the chit-chat vibe. Still contemplating I switch that ride. Move aside at the Big Mac drive. Grass cut real low, keep my eyes on the snakes. Y'all wish a nigga die in the plane anytime I fly to the States. God forbid, cause if I die now, who the hell gon' replace me? First nigga to elevate the rap game, put it together. So why your niggas still in HD?
What you want, my nigga?
This is 4K rap, go ask, they gon' tell you the truth if you missed it.
Missed it.
I got rich, now your motherfucking bitch when I ride my dick like a stick shift. And it's out with the old and in with the new. I'm the new king of the crew. I said just to find a purpose, I did what I came here to do.
Told me I end up in the pen, waiting for me to get locked up. Now they ain't happy again. Young OG stay bust up. Niggas want beef but they're not tough. Or the talk is cheap and the blockers. Yeah.
Go ahead, talk shit, then flee to the cops, bruh. Told me I end up in the pen. They waited for me to get locked up. Now they ain't happy again. Young OG stay bust up. Niggas want beef but they're not tough. Or the talk is cheap and the blockers. Yeah. Go ahead, talk shit, then flee to the cops, bruh. I wasn't brought up on a silver plate. I spit so cold I can feel my face. I don't understand what they still debate. Broke boys are the ones you appear to hate. Trust the process, I don't care to wait. When the guns start blasting, clear the space. That's just what I do to stay clear of weird cloud chasers who are near my space. And summertime change with the chills I serve. I'm not in the ghetto, but it's still my turf. If a conversation ain't about a deal, I curve. You can see my legacy off of the kids I birth. Top notch, but it's still diverse. The talent is a gift, and it's still my curse. I'm feeding on these rappers to fulfill my urge. Drop wavy, the shit hit a million 2 days. We ain't even did proper promo. Told Sark, if you gotta do another joint fast, gotta pay first pitch, no pro bono. It's the return of the leather face. Low key, I'm a nigga they could never trace. I repeat to the ones that we lost, dad. If you can't hear me, then I know you in a better place. And y'all thought that I would end up in the pen. Falling for the disappointment, I know beside in a boy. I couldn't have this energy, find you could pretend. Got it, but got it, I know I'm gonna make it. Here for the long haul, nigga, just face it. This is so me, I don't even gotta fake it. It don't matter how these niggas won't take it. Told me I end up in the pen. Waiting for me to get locked up. Now they ain't happy again.
Young OG stay bust up. Niggas want beef but they're not tough. Or the talk is cheap and the block us. Yeah. Go ahead, talk shit. Go ahead, talk shit. Go ahead, talk shit. Go ahead.
Allow me kwanza ni jintroduce. Bad bitch neza kuku seduce. Flow ni tamu tadani juice. Kumbe ni asiwa ni na misuse. Nyi mna nisaka mna tafta huu. Mina tafta ganji ni ongeze boobs. Hii ni show aswezi ya siu. Mama dila na hii game na itaji look. Kuniwezi where would be gym. Kiosi forensi ukibin. Ati wangeshi where have you been. Minimal gun safi clean. Watagwan, washabang, mashatan. Watahang, tasakan. On my hand, ni I'm a fan. Muna mess independent girl. Tunai wacha yende kam. Meni kufia kufa. Nili won huyo buddha sinipende san. Nataka chali omanga. Anani wacha kaha milisen kwa kitan. Is that your rapper? Mindo lifanya baki fan. Of course unipati kama si payday. Bitch don't ipate grab your ticket. Still demanding secret. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madoba and shika matire. I can't wait hiyo mzigo yifike. Of course unipati kama si payday. Bitch don't ipate grab your ticket. Still demanding secret. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madoba and shika matire. I can't wait hiyo mzigo yifike.
How many times do me mada GTA B-boys ni my mission past. I ain't no killer but don't push me. Check you nigga nataka to cast. Big sis ilio shawa shoku kichacha ni one call na gang in a bus. Oh no wamepiga my stand. They still lizzy zaidu they can't get fast. Qualified things, certified things. Easy cider to copy my beats bro. Nyini wakili, easy meds go out of reach. Under 18, car bench you are under 18. Son, skiza, I don't play with under 18. Sound unasikia ni freshy. Kwa track na queen wangeshi. Kwa rap ni cheesy freshy ha. Kwa ground moon choto wa Messi ha. Usilete udead ha. Usilete udead, tunakika hesi.
Of course unipati kama si payday. Bitch don't ipate grab your ticket. Still demanding secret. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madoba and shika matire. I can't wait your mzigo yifike. Of course unipati kama si payday. Bitch don't ipate grab your ticket. Still demanding secret. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madoba and shika matire. I can't wait your mzigo yifike.
2 weeks ndo drop ifike. Silio shit ndo ndo msisikike. Arrest in zoko drop is kike. Short na bongo from quarter ticket. Allow me peg and listen. Niko kwa trust itoke inje. I'm allowed na siza finje. Get your snoka blanzi kinde. Bob pia na tiny kinye. Confirm alika blow it is it. Nanga mvako za ground. Nalina maplaka kabla ni t-shirt. Na re-up tena. Kaka kabla zidisha. Na bring your smoke, hakuna taja ni jitishe. Tuko 5 ejo na ma flavor man. Kikali juu ya hewa man. We request 5 flavor man. Utapewa man. Tuko 5 na ma flavor man. Kikali juu ya hewa man. We request 5 flavor man. Utapewa man.
Of course unipati kama si payday. Gish don't ipate grab your ticket. Still demanding secret. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madoba and shika matire. I can't wait your mzigo yifike. Of course unipati kama si payday. Gish don't ipate grab your ticket. Still demanding secret. Kama si uradi gotire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madoba and shika matire.
Yo, we was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifike macheda. Lazma tushike ma acres. Ghetto youth on a mission remember. Vile siku ziuja za kalenda. Kuna siku mojo tajapenya. Lazma tushike ma acres. We was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifike macheda. Lazma tushike ma acres. Ghetto youth on a mission remember. Vile siku ziuja za kalenda. Kuna siku mojo tajapenya. Lazma tushike ma acres. One man army kanairo ndani. Manzo ni road to riches. My bros never leave me hanging. Tiki mzima si mejama sikhead. Mtuni yako missing bali. Na baby mamza na dry ni mlishe. But fam ni fam na bloody sticker. So mi sija use interest. Maurichi peke no rejects. Tulianza tene from ages. Ni step by step on stages. Na reminisce nikisi fam faded. One mic na mirista zishuke. Zikifuata na ka bible pages. Akikuja hajaiva decent. Mini za tela na die some babies. Ninge moka na futa before. Nikakosa kujituma nga flop. Never been lucky of course. Labda baraka za jajandio mo. Hija man kwa jam si neutral. Na alele ni ya Kariako. Na mambanga wa kuende uko. Nilishikwa bila kubreak law. My fan toy na cam. Kuni wapole kuna vitu na plan. Maisha naishi kwa gram. Tofauti sana ukikuja kwa ground. Budangu wali jam nilim let down. I hope I understand. Missy pilot engineer my surgeon. But I'm still the man. Yo, we was down but things got better. Big fat check to your meza. From the garden nifike macheda. Lazma tushike ma acres. Ghetto youth on a mission remember. Vile siku zuja za kalenda.
kalenda. Kuna siku moja utajapenya. Lazima tushike ma acres. We was down but things got better. Big fat check juu ya meza. From the gutter nifikia macheda. Lazima tushike ma acres. Ghetto youth on a mission remember. Vile siku zicha za kalenda. Kuna siku moja utajapenya. Lazima tushike ma acres. Ndakuchapia mbili tatu vile uneza kuwa numere uno. Ataka msupo penda ma bad boy. Usiwayo mba pusi na fujo. Arif engineering graduate akomtani ya nakinda ma bulldog. Hapa Kenya hadi ni chocha deep state tisha geuzi ya Ruto. Bidi ndio najua nikisema inakuwa ni shua. Shingo ice skia mafua. Mina ugua. One time for the time tulikosa chwani ya kijamu ya kumaliza pressure. Pesa me lost mashake on sale. Wanozi ya nani zo acres. Squeezy na prima Tesla. Bank transfer no mpesa. Itapi meenda enda. Mada nalia nafaa kujenga. Ops indisikia wako emba. Nikotasia na mamemba. Operation kuatenda. Chinga mana diye baki mteja. Life is a gamble bruh. But leo sika kesho man. Kwa mangoma nafaa kusnap. But leo mina bunga facts. Nili face my fears one on one. Misi jui kurelax. Na bleed kwa beat. Feel my pain. Naifanyanga from the heart. Yo, we was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifikia ma cheddar. Lazima tushike ma acres. Ghetto youth on a mission remember. Vile siku zicha za kalenda. Kuna siku moja utajapenya. Lazima tushike ma acres. We was down but things got better. Big fat check to your meza. From the gutter nifikia ma cheddar. Lazima tushike ma acres. Ghetto youth on a mission remember. Vile siku zicha za kalenda. Kuna siku moja utajapenya.
All in the morning kama feras. Chunga. Jwangangu kama gera vini nacho. Dunga. Shandenga skenga. Vigilator sita kupenda. Niko maprama. Whatever niko magushi brada. Rada negro. Niko zozote lende veva. All in the morning kama feras. Chunga. Jwangangu kama gera vini nacho. Dunga. Shandenga skenga. Vigilator sita kupenda. Niko maprama. Whatever niko magushi brada. Rada negro. Niko zozote lende veva. All in the morning kama feras. Chunga. Jwangangu kama gera vini nacho. Chunga.
Ifiki oyu mrazi uku mtani kume. Chrome sana kapa ipuki. Ata matopo na kanaga mafi. Yo. Akunaga cha breki nikipita na yombadi. 140 km drilla mnipati. Jwenga before itoke nyubonga shonde. Rengwa before ntoke before ntoche miuru di stonage. Hini ya mafans only na my fat bitches msikonde. Apana smile shore yo moli neza fana ni kukote. Good Friday likuwa best. Adi mandet kwa shindwa ku resurrect. Cool daddy miufunga belt. Andele hapa kuna kurest. Mapema ndo best. Mapera salafu inafika sa kumina set. Masela ushage ukakwela. Unapenda complain. Unanza kunisuka na ujui vile kwa bed miudunga. Chudha ni kame ni mbuzi bitch. Alitisha kapata kashtuka. Shengili shembe teng lingua zote ni luga. From 10 sambili tisa. Tasa umeshinda ukisema unakuja.
All in the morning kama feras. Chunga. Jwangangu kama gera vini nadu. Dunga. Shandenga skenga. Vigilator sita kupenda. Niko maprama. Whatever niko magushi brada. Rada negro. Niko zozote lende veva. All in the morning kama peras. Chunga. Jwangangu kama gera vini nadu. Dunga. Shandenga skenga. Vigilator sita kupenda.
Dunga kwa face, neck, breast, legs, chest. Njora niambe, shte, ge, mutu mia pencil. Wabebe wabebe, whip in a bounce, kaba check. Yes, matembe, ketepe naitisha gare, ge, yo. Washa kigo male, anaitaka rondani. Squeezy ni funny, kila mtu nipenda na shindo anta rob nani. Njona majabu siku nilikuja kurukwa na monami. Alikuwa bazu, saini zuba, yo, what happened? Hatuko category same, sina nguvu ya kunego mabei. Natumia pesa ndo isi nitumia, hunpati kwa simu ni text. Hii ni kapenguria 3, hatulali mkitumia wathi, see. Hii ni kapenguria 3, hatulali mkitumia wathi. Ukiona rende unakuwa mless, utakatwa makende ucross dress. And we at your doorstep, roll with the niggas that talk less. Peng ni rapa metokea juzi anataka kolabo, I want sex. Preacher anasema nko possessed, mambangu anasema ni gode.
All in the morning kama feras. Chunga. Jwangangu kama gera vini nadu. Dunga. Shandenga skenga. Vigilator sita kupenda. Niko maprama. Whatever niko magushi brada. Rada negro. Niko zozote lende veva. All in the morning kama peras. Chunga. Jwangangu kama gera vini nadu. Dunga. Shandenga skenga. Vigilator sita kupenda. Niko maprama. Whatever niko magushi brada. Rada negro. Niko zozote lende veva. All in the morning kama peras. Chunga. Jwangangu kama gera vini nadu. Chunga.
Big up my team.
Big up himself, Jeshi ya Rhyme Gym. Tuliwa sosi, walikulwa. Kwanza walikuwa menda gym. Kama ni guwa mnimetusi, confused, confidence na impunity. Njue nga baruti, I'm the bomb, says pitia through security. Bado jani kanja, why? Manzo medunga, usha kwa fine. Mine. Mapema ndo best, but ikifuka kulipa deni, that's where you draw the line. Maza, maza, Mr. Miyagi, Munga ni master. Adam, show if nyamaza, ni aje snake, ikaleta Eden Hazard. Inani bamba, niko shugli mchini. Unadai kuilamba, na vile hii mwiko mepitia sufria mingi. Yura adi mtaji ya kwanza, yukwa tukishikaza na yukwa nipese ya mzazi. Yo sasa, yo ndo pile flani, I was circumcised then.
Ali in the morning kama peras, chunga. Swengangu kama gera, vini nashu, dunga, dunga. Shandenga, skenga, vigilator, sita kupenda, sita kupenda, sita kupenda, sita kupenda.
Uptown, Chichi, wana wani konkwaro. Not looking for caro, ni wera supiga for salo. Kazi sifanya kufinish, finish, eh, maliza kumalo. Boka natoka kufinish, finish, eh, maliza kumalo. Uptown, Chichi, wana wani konkwaro. Not looking for caro, ni wera supiga for salo. Kazi sifanya kufinish, finish, eh, maliza kumalo. Boka natoka kufinish, finish, maliza kumalo. Nipade kwa street sesame, wada zafia na kukesiji. Ikifika gani muta Taratara izi pande woni taga messi mi. Luke Fis, Jazzy Jeans, Chini Jays ni Majoro 3. Goons Tisa, Kazi Kings, Mjini Gas tunandonyo ni. Bulu Biki ile ndogo ni 42, kiso ni. Kona digi tundo people need. Muka ni mimi MD Connect. Hustler niko chonjo G. Silalishi kifika ni monyo mi. Sikumbuki hata china ya nyonyo ni. Nashindaga ni memuita moto ni.
Digi, jembe, skumi, tembe.
Lakini najue mayadi utapata twende, kembe.
Unga, sembe, punga, mchele, chunga, ha, ha, chunga. Wewe, boya ni jie dano, si hati nkirusha nduwano. Nikuzi wacho kuwamo, nikiwa na ile crew ya umo. Ki iPhone, Camon, Nikon, Canon, na maburunga za salon, ha, ha, ya.
Uptown, Chichi, wana wani konkwaro. Not looking for caro, ni wera supiga for salo. Kazi sufanya kufinish, finish, eh, maliza kumalo. Boka natoka kufinish, finish, eh, maliza kumalo.
Uptown, Chichi,
wana wani konkwaro. Not looking for caro, ni wera supiga for salo. Kazi sufanya kufinish, finish, eh, maliza kumalo. Boka natoka kufinish, finish, maliza kumalo. Maliza kumalo. Nilikanza na kelalo, maliza kumalo. Nakashikisha na mtoto walalo. Big man, dingi, roadman, pate baro. Uptown, Gigi, inwana wani kongwaro. Gidhare na gidurai, huh? Gekoyo na mokirai, huh? Kegwanyi kwenye kirai, yeah. Sikuizi sifuti ngwai, huh? Mambaga maulana, ile kutoa maswara. Kisha naenda kutafuta gwala, kutendekeza maswala. Napiga look, man, nana kimbi ya mboka. Ma, yo de leboza soksa. Mtumba, toka jako juboksa. I'm fresh, dressed like a million bucks. What you tryna shake, mami, nata hape johauna. Na wanyorosha whips after whips, manyaunya. Na rombo satauna, kolombo na saunya. Niko fresh, 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 fresh. Na kasutika kaunda.
Uptown, Chichi,
wana wani konkwaro. Not looking for caro, ni wera supiga for salo. Kazi sufanya kufinish, finish, eh, maliza kumalo. Mboka natonga kufinish, finish, eh, maliza kumalo.
Uptown, Chichi,
wana wani konkwaro. Not looking for caro, ni wera supiga for salo. Kazi sufanya kufinish, finish, eh, maliza kumalo. Mboka natonga kufinish, finish, maliza kumalo.
Mpendeza kumalo. Jimoro alishuka na mali, mdana kirambo sangoko flani. Chala lishakisa majuini ya nani. Kumbi wangasa likuwa shamseti. Boy alishindo ni gani, no mano wezi pata mnangi. Wasa nitakwa nyokapi, stories za nyoka ndo staki. Nasianga squeeze, ujana meshika na shindo ameshikia wapi. Minerals za tumara ngapi, kuminge stage tukangusha mabati. Yes too many fish in the sea, nisa kuna shark na kuna tilapia. Kuna wenye ukulaga bifiti vipana, kuna wenye ukulaga mafi, hey. Niko idha, hey. Vili takuji na wasi, hey. Shana mbaga ni soft, hey. Tika mwambi aga reverse, hey. Okay, what? Drop it like baby, a slot. Akane mbaga ni soft, ey. Nika mwambaga river, reverse. Niko ita, ey. Vili takuji na wasi, ey. Ashane mbaga ni soft, ey. Nika mwambaga reverse, ey, ey. Okay, what? Drop it like baby, a slot. Akane mbaga ni soft, ey. Nika mwambaga river, reverse.
Kuna sosla ni mtani ya nagari, lakini yo daddy mamboch. Hata na shindo ni aje, I thought. Tukiwa na ganji, maskimbi ufok. So mina wafaki upiganga shao, mangwari kichap. Tuko ndani ya paf. Mini wasafi na chazanga chafu. So minangu na wawili watatu, shira matafu.
Maskani na kunyonga puchi ya njoti. Nito kunyamba kusema kwa ploti. Nita ni baba jugeri ni voti. Hata joja beki shika si choti. Fika kahawa ukule makofu. Kisa baridi joshika kikoti.
Jona nikali utakula maswaki
chini. Niko idha, hey, vili takuji na wasi, hey. Achana mbaga ni saa, hey. Fika mwambaga reverse, hey. Okay, wa, hey.
Free Mathe Wangara, legalize, you ashe kitu, Free Mathe Wangara, jungle jamu jamu, you don't know why, jam. Hey, itabidi nchachishe, leta kinduku kwanza ni wakishe. Sija purura bado na mother kotiko kesi ya na battle. Wajakoya leta lawyers na sita rudia tena kakoras. Freedom is coming, he'll call Nelson Mandela. Freedom anaku, kama ufike unyanyi mavela. Manyu, Made, pigia tuwa paka mbongo. Misi mtizi, but mavela zimenifanya niko na wingi ugongo. Kina go chain, castling kwa shingo. Utasemaji una support local, na weu unyanyi ma foreign. Mali ni fisa, nyongi tutupi adi chome vidole. Kole after classes, kwa Made tuna burn my ashes. That's why panta mbua, na shout Free Made, rada, mafala, wataki pia siku mange. Free Made, Wangara, legalize, you ashe kitu. Free Made, Wangara, DCI, you don't know why. Free Made, Wangara, legalize, you ashe kitu. Free Made, Wangara, DCI, you don't know why.
Inawasha kijamo na blaze na fly. Inenge safi kwa mind, si mind. Niko na letter ni tire na find. Ziggy ni brown na pound, zi bind. Wewe si ni mind, mina define. Favor ni ile tu one of a kind. Kitu ni nice, na iko fine. Utaziwasha na squad all the time, yeah. Wacha Made azidi kusha bees. Gigi tuko busy kama the bees. Busy na bees, weed kama whiz bees. Save vika, swiza ma teams. Free Made free wa the independent. Let everybody come out of them jail. Free up your mind and let it all prevail. When everyone thinking that you be insane. In the obeys, man dom ni haze. Every trippy trapping going insane. Canona make sure I'm commaze. Master the wither and I'm mash up the place. Smoke you some trees, peace in the plane. Keep on my beat to always ever fake.
Free Made Wangara, legalize, you ashe kitu. Free Made Wangara, DCI, you don't know why. Free Made Wangara, legalize,
and it's sent up a bus to
Free Made Wangara.
I'm waiting now.
DJ Lex, najisi tofauti sana squeeze, I'm getting older and I'm realer. Na venye nilikuja cha kuhang out na mafala. Tattoo on my arm, hip hop kwa damu wanajuaga. Big boy flex, lenda kwa booth, mini commander. Picha ukutani ya Biggie na Pac, Nelson Mandela, Jomo Kenyatta, Obama, Barack. Wale jama flani kiplani, they had our backs. If you know me, basi be sure I need the same traits. Talk about me, nigga said I don't look like a rap. First time he ever saw me, judging me off my looks. Would you amina kama amin? Tattoo permanency, off that hill I'm working on my legacy. I'm so cold, wakiniona wanatoa makamasi. HNG on it, 10 toes down, I'm on a mission. Amini au siamini, I came up nice bila permission. 10 toes down, got my chin up, I'm on a mission. Amini au siamini, I came up nice bila permission. 10 toes down, got my chin up, I'm on a mission. Amini au siamini, I came up nice bila permission. 10 toes down, got my chin up, I'm on a mission. Amini au siamini, I came up nice bila permission.
Fully kujituma nipo 10 toes down, road to success. Feet don't fail me now. Hii life navojituma, inshallah one day nitavuma. Na amini ya repeat, one day nitavuma. Kagambla mahesabu na algorithm codes. One day I bet to win against all odds. Mombasa Pascal Shanga can't pay on air. Na chachawiza kisana, bafo baka bubea. Kwani ya mwevi, Bari FM sindio mashua. Kutema kizena mnai, tabidi mmachua. Jitahidi kukua mubaridi anga hizi jua. Memkali mani peni ngali hai yangu mawa. Kakali man's eyeball viewing game in a different angle. Naonekana abnormal eti bumba paina mpango. Ni trap deal njino moke, ni top mabango. Bumba mambo yote na kiimani siyezi fumble.
10 toes down, I'm on a mission. Amini au siamini, I came up nice bila permission. 10 toes down, kama chin up, I'm on a mission. Amini au siamini, I came up nice bila permission. 10 toes down, got my
Walk into the club, I told them caution. Hot like a fever, I'm out of space, it's like a Martian. All these hands up in the air, the party like an auction. Wati yaji tuli yeri ham jui hini hini. Share ni share si kazie. Waki dai ku do the thing usingilie. Share ni share si kazie. Na chunga boy wako si sinzie. I pull up crazy, ni me kujana the gear, ni me kujana the beer, ni na udiki my dear, ni kelele. Venye ni me choma ni hatir, mi uvunjanga sheria, ni komaji siko clear, usi ni cheze. Wezi kunywa buzu jachangia joaso, yani mia ujoi doba si ishi anunua veve. Got a couple niggas in the rear, they be rolling on that pillie, now they rolling with no care. Ni me jam, bona ali kam ku sticky gum, ni me kam na pork, mi haram na kam na ram, gotta run. DJ play my song, mini gun. Pop off, took the top off, ringing bells, ki alam. Share ni share yo si kazie. Waki dai ku do the thing usingilie. Share ni share yo si kazie. Na chunga boy wako si sinzie. The way she moving, you can tell that she a dancer. 10 out of 10, you can tell the shawty got the answers. Left the man shook, I'm like cancer, hazard. Left the man move, wanna transfer the pesa. Weza, manze ina weza. 0700 Gina email letter. Sound like a professor. Sound like a finesse. Sound like it's a supposed to nigga. You sound like a jester. Ha ha ha. Icy me dilate. Gone off the drink. Manzi manzi ana gyrate. Gone off the gin. Nico waters like a pirate. Gone with the wind on a tree like a primate. Primate. Share ni share yo si kazie. Waki dai ku do the thing usingilie. Share ni share yo si kazie. Na chunga boy wako si sinzie.
Toda historia
carne
contada.
Una
princesa.
Yeah.
Pobrecillo.
Changing a cam bila package ya Christmas. Buy one get one free Hare Krishna. Pingu tulipigwa zili change kuwa ornaments. Manji kuwa na umea na utienu haja ponament. Amako rosary kaja kupere. Alamo luora chen gibele gima boga ere. Apart from Monday blues na deal na men in blues. Dunia ni stage my boo characters bila glue. Waliangusha economy satu na angusha mastachu. Karibu 254 mahali kuna 99 problems na zote ni dough. Nisumu kwako kwetu hindo dishi. Hip hop halisi zingine hatupiki. Serious, the man you see me as. Upiti yanga through fire nikiwa maji plus kuches. Ganji half the time tuko blazing up. Prestano kila siku na si justify.
Toda historia yo vi contar.
Yani
uma princesa.
It come and goes round and round. Mina come after crates ama pilsna. Daiso sa kwa kibanda chai kwa maofisa. Arufu inarukisa, chicho nyanya chekisa. Cheza nami na kuvaa black eye kwa Ray-Ban. Sidai chesa na Tayman. Wanajenga machela na mashule zinabomoka. Madada zetu kutekwa, kukeketwa na kutokwa. Saidia saidia na si serikali ila ni sisi. Kumbuka na nene muwezi kasi yule kwenye suti. Watimba lana sunda bagi ya Mary Jane. Kateka tambe shida zetu si mingi leo. Hands up in the air. Revolutionary flags up in air. All black hata kama kuna snow out there. Hati rent iko overdue. Meniko kwa club bila membership.
Mabela
na majaba juice. Na ma ex.
Bado wanabonga kwa mita. Talking about me like nigga, don't really give a fuck. Cross line dota pigwa na butwa. Dota jua jeshi mejipina vifa. Bloody Mary in my cup sipping vile inafa. Gun check 1-2 click clack kwa mita. Nasike bado wanabonga kwa mita. Talking about me like nigga, don't really give a fuck.
Nishaki like them, ki blood clot. Na medin kisafi kwanza nka doctor after ku detox mezi mbili. Kitani okota Mwanzaga na kipenga kan menyota. Kizima kiki kuja na kisikizi ya kwa sofa. Ah, Dagoreti ndo nmetoka. Leta ufalo kuna tole waitoka. Ukune biwa dina watu wa meokoka. Sini machizi na tuko bez ni mamogoka. Tuko hasolo na daily sema mboka. Self drive on a highway tulio moka. Sivonde wa umaki
Cheki, nasika bado wanabonga kwa mita. Talking about me like nigga, don't really give a fuck. Cross line dota pigwa na butwa. Dota jua jeshi mejipina vifa. Bloody Mary in my cup sipping vile inafa. Gun check 1-2 click clack kwa mita. wake bado wanabonga kwa mita. Talking about me like nigga, don't really give a fuck.
Izi mitasi ndo makimpin, maoji si unrashid. Kwa na mashuta wako on, umejipin baka ukapi. Bitches ukisleki, wanakuchaika umebleki. Izi mitasi upanda mat na tuchunagi hata Ferrari. Otujo kipiga busy area, lazimu kate keki. Si uagadi 247 na tuchuniagi hata mavedi. Izi mita unafirma muri wangapi umededi tukawazika. Unafirma ni marangapi ni memoga chini lika. Imta usibebe watu jinga, usipate kazi wanze kuringa juu. Kingi za kiburi, nuzaji pata kwa kaburi juu nikicheki gun. Tabidu umesomewa zaburi, papi kwa stereo ndani ya beat. Miubuli mpaka mabuli.
Nasika bado wanabonga kwa mita. Talking about me like nigga, don't really give a fuck. Cross line dota pigwa na butwa. Dota juwa jeshi mejipin na vifa. Bloody Mary in my cup, sipin pile inafa. Gun check one two click clack kwa mita. Nasika bado wanabonga kwa mita.
Right now I'm pacing, chasing, can't stand either seat. Practically no one make me out and damn I can miss. See I only got two options and they both for the win. And we can rob the facade, there was no option to quit. Damn, nerve-wracking and almost nerve-wracking. Whether you thinking it's the same or not, it really don't matter. I've been through a lot of shit and that's still really don't. When it comes to chasing dreams, then it really does. See my mindset is unstoppable. No, you're thinking it's laughable. I'm gonna make the impractical become friends with practical, eh? And up all a day, I'm keeping the ducky away. I'm chasing my dream till I wake in his face. They're living in big, but I'll be one day. I'm not stuck on my feeling, just wanting the villains. So thinking they're killing my dreams, I don't break up in the stakes. You cannot catch up, but you cannot match up. I cannot relate, don't want any fakes. You went for me, don't need to leave, not room to stay. Just this game and for weak of faith. I'm revving all lanes, we cannot delay. Just this game is mine for the take. And damn what you know, it's a project behave. If you got an issue, then say to my face. I promise to handle with passion and grace. Though I'm a villain, I'm always for winning and quitting. And never be much up a kick. Hold to your seat and watch as it feed becomes another beast in my plate.
Na mayeng na bazeng wa meti. Oh, na tunaizikale. Niki fiat kwenye biti tati. Oh, na tunaizikale. Na chiza na nani nani. Mi kwa beat ni mazishie. Mina frank kwenye biti tati. Oh, na tunaizikale. Le, le, le,
told you from the very start. Come against me, see that won't work. Cause I'm only chasing at the very stars. Come against me, see that won't work.
Na nimejaza mamistari kichwani ni kama mbuku. Utadhani miningali hewani wacha wa shuku. Na usidhani ni utani ni kija ni pig a look. Nitoke to mitani ni kama mindyo the goat. Since I debuted and I stepped in the scene, I'm on it just not nothing my dreams. Style of the bitch be sort of unique. And you can bet, rum yon flick. Coming against me we cannot compete. This is the style of the legend you seek. The past and the present get nothing on me. Cause I'm only just got nothing my dreams. I'm holding too much on my shoulders. Too bad I can show you, but then you can bet I won't break. Life is a demo rollercoaster and man I just hope that tomorrow will be my lucky break. I've been working on myself around an argument. Body, if you're thinking with the same, then you welcome, come and try me. I feel the tingle in my spine. Want the stick just to be mine. I'm not saying I'm conceited, I just wanna hold that mic. Get the crowd head bopping, that's when I'm on my prime. When they jump into the bars, I drop and also feel the vibe. Cause they times, I'm not lying, I don't like to feel obliged. If I owe you any dime, best believe that I'm on time. Yet to shine on the grind, on repeat until I die. You will probably think I'm messing with your hair, but that be lies. I'm the dime, just so fine. Probably do this for the crowd, trap around in mini pods. You probably do this for the cloud. I've been doing just the things you're probably thinking. I cannot just merely step up in the scene and then I raise it up a notch. Cause I'm the
God on the love. God on the love, love. God on the love. God on the love.
My shit to the test. Let's see who's the best. Compete with myself. I'm blessed, I'm obsessed. I smile, I'm depressed. Hold back, manifest. Don't trust, don't beg. You're the worst, now you're the best. Try to multitask, yo bitch, what you tryna do? I wanna be a rapper, no, go back to school. Fuck, I messed up, what you others do? Damn, what the fuck is always wrong with you?
I'm sad and I'm broken, I can't get a job. You deserve it, you grown, but you just sit at home. I'm weak and I'm strong, can't control what is gone. And I'm stuck in my thoughts, so we can't get along. Where they die with my shit, cause these niggas was snitch. Walk hard on my feet, they need get shit for free. The devil on my shoulder, but I try to resist. Real life, no one sleep, cause dreams don't exist. So you tryna be unique, no, fuck, I'm just real. We go out and make friends, but I wanna chill. The nigga kinda fly, but relationship sucks. But you know you can't control how you feel when it's real. Shit so real and I feel like I'm stuck in my thoughts. Stuck in my thoughts. Shit so real and I feel like I'm stuck in my thoughts. Stuck in my thoughts. Shit so real and I feel like I'm stuck in my thoughts. Stuck in my thoughts. Shit so real and I feel like I'm stuck in my thoughts. Stuck in my thoughts. You got nothing to offer, so it's the useless doing the same. She got nothing to lose. You keep up on trying, but nothing is worth it. They think you're the sack, what the fuck do they know? So chasing my dreams seems impossible. We live in a world full of obstacles. We live and we die just like animals. Can't understand cause I'm human, it's logical. You the shit, don't be scared to do shit on your own. You compete with the people that nobody knows. Depression and seeking attention, affection will kill your intentions and purpose to grow. I'ma be crazy, I'm the shit, I'm the best and nobody can break me. I'm high, it's amazing. Can't be sad and I'm sober, my thoughts will reclaim me. Shit so real and I feel like I'm stuck in my thoughts. Stuck in my thoughts. Shit so real and I feel like I'm stuck in my thoughts. Stuck in my thoughts. Shit so real and I feel like I'm stuck in my thoughts. Stuck in my thoughts. Shit so real and I feel like I'm stuck in my thoughts. My thoughts, my thoughts.
Starting out, I just wanted to be the greatest in my mama crib. Growing to these faces, get on stage, do my dance, make the crowd crazy. Say go backstage and I'm watching all these clout nigga faces. Thought you was a real nigga, thought you held it down for your people. You a bitch nigga, man. I know these niggas' names and where they live, and I swear to God, take your room now and shago kwa mneti. Facts, I just wanted to rap. I just wanted to tour the whole world with my squad. I just wanted to buy a few houses for my moms. I just wanted to be an inspiration to the masses. Nadai achieve prana kwa wingi ndo ni harness. Nadai siti ganja lakini chest iko damaged. Nadai kupana mpango but nina mamake jani. Nadai akuleza kuwa star pale Rongai. Madout in Thomas kuwa rokota kani mesepa. Chapa shugli toko moroto wadi kiseria. Form ni gubi gubi kficha wives. Nacheza hide and seek to my team. Tuwezi juwa adi kali kuwa area. Real G's moving silence. You see me in the streets, the big up like Christopher Wallace. I've been at this thing for a long time. You can never take my shit for granted. That you can never ever make a nigga see the same vision that you eyeing. No, fuck loyalty, not the respect. The only time we break bread is when you prove to me you won't tell. Loose lips sink ships, such an old tale. These are some of the lessons I had to learn the hard way. Like the art of being alone, knee deep in your thoughts. Had to realign my purpose, kubalish your passage. Now I'm stacking up the stocks, try and be a boss. I realized that lately I be shaking the wrong hands. All these niggas switching like they changing the program. Really, I was truly thinking that we would hold hands, smashing our goals so we could all be our own man. Get to your own land, build a house and raise your kids in the ways of old man. Cherish every moment as I embellish my flow. I got relics of the past, they on my neck hanging low. And I'm ready if you're ready, if it's more then let's go. I was a skinny nigga rapping, feeling more like let's go. But hitting while your girl just texting me like let's go. Hang, fix the blue, now watch you on red, get it. The fans mess with me, they say my sound is so authentic.
Grab a book,
I cook with the most high. Got my niggas in it close by. Get the green level up. Got me feeling like I'm Popeye. Got me feeling like I'm Popeye. Every time I grab a book, I cook with the most high. Got my niggas in it close by. Get the green level up. Got me feeling like I'm Popeye. Got me feeling like I'm Popeye. It's about a happy messenger. It's about a happy messenger.
Na kwa hii movie supiga na kare. So wezi ficha uchi ata kauko na leso. Ju e life ni ka class bila lesson. So mi na focus na vitu sijai lose. Na sijai kuwajoka ni kitu sijai do. Na start ogopa ta shetane kijidu. Juna mini jina kubwa like I yesu aliye juu. So sita prove hii ni better material. Ya kujenga stool so na choose kuwa CEO. Daily nita improve mi ushinda ta studio. Dreams come true ata kauza serio. Sasa ziushu so neza tani zi losses to profit. Amani za change easy rumors to gossip. Neza piga deal sizi man kani wati. Tukweli miati sipendi chai kani coffee. Sizi copy paste muku wa too original. Sizi ku complain na condition sio critical. Duty sio same kama soldier na uniform. Atwezi tolerate kama pastor ni criminal. Used to tell my mama I will buy her a house. Make her life better still pay for her bills. Didn't get a job, was always tempted to quit. I got into the game, I wasn't used to the shit. Najua kuna promises, bado tusijatimiza. Ningoja tu baraka zishuke ndio nimujiza. Ni shine kama mwangaza ndio macho tuko na giza. Ni buy mpaka shamba na niendeshe mpaka dinga. Na kill insanity ya kuget broke. Na sidahi anxiety ya kuget dope. Na insist in poverty, neza get low. But na feel in society, neza play role. We need love, peace and unity and uniso. Neza cooperate katuna chill. Zana millions, misi waamini new change kaka millions. Sukari kona mercury, si chumbi kona silicon. So neza turn easy losses to profit. Ama neza change easy rumors to gossip. Neza piga deals easy man kani wati. Tukweli ni ya disipendi chai kani coffee. I'm out, I'm done.
Sipendi chai kani office. Sipendi nguwa ikai reporti. Miguni mbili so ni ngumu miku forfeit. Ukiji die fly unaza die kwa hii cockpit. We had to get by but to high Johnny costly. I had to get mine na si mind wa si notice. Ka who get vibes ina ops ndo synopsis. Na kama huje die usikubali wa kuboxing. Had to seek light mali life Johnny toxic. Na penny kona lead kandenga. Na shoot na na aim sharp enya. Roots ndani ya brain I dreamt that the fruits of my pain gon' change facts.
I've been in the game for 10 years, I'm a veteran. Brody and them can't get up out the trap and I've been telling them. We smoke from Cali, but the white girl was Mexican. Chain around my neck like a slave, I'm an African. Nigga play with gang and bitch, I'm crashing like an accident. Bitch, I ain't no rapper, I get money off these packages. 20 pounds like every other week, that's what I'm averaging. If I drop this record, they might lock me up for trafficking. Real shit, I done see some shit that I can't rap about. Benzo got too hot, I had to park it at my mama house. Shit done got too hot, I had to park it at my mama crib. I can get you hit up for some shit that when your partner's dead, I was taught don't even do the crime if you can't do the time. He said he ain't even scared of dying, I knew dude was lying. I ain't do a show in about a year and I'm still doing fine. I just seen the opp a lot of chopping and I blew his mind. I forget I'm famous, I'm still spinning like a DJ. He just got a whip so we gon' catch him on the freeway. Think about it, everything I rap is cause I've been around it. Wonder if I go back broke today, is they gon' stick around me? Brody put a switch up on that blicky, he an engineer. They get in that jam and get to singing like they Britney Spears. I'm still pouring drink up in my cup and it's been 7 years. Kill my homie, you know we gon' slide before we shed a tear. Drink slow, I keep popping pills to make the pain go. We was outside trapping in the winter wearing raincoats. If you ain't tryna come and get some work, then what you came for? I made 50,000 in a week and then I made more. Hate doing my homie die, really it's a homicide. Been through so much shit, yeah I got money but I'm broke inside. Since a kid I've been a man, you know what my niggas bang. Really don't ain't nothing changed, kill the option free the gang.
Bro, kuna days I be waking at 5. Ndio nipiga dizi ya kufisha kurise. Mina saka tenda sio shikuli ya hype. Imna bonga sana ati mkichocha ni love. Been working so hard that is part of my life. Na familia mtaani kwa nangoja returns. Until every day is payday I'm not working enough. Alafu mboka ikijipa nitakusaja kustand. Wanajaribu bonga mbaya na kuquestion my style. Lakini kidole cha kati zo maoni ni trash. A long story short kasi story ya bug. A Buddha keep it short kama stories a drum. Boy been gifted like everyday Christmas. No days off, nyim kibonga juu ya kismat. Mina taka weka mita sita kwenye wristband. Tembeza mokoro overseas na kushika bima. Basho nili expire na ifanyanga juu ya mula. Munde maweng juu ya majomo na manuva. Logo ya kampuni kwa zile kladi mi udunga. Niko busy training kukafunga kama iko walunga. Madaya daily keep choge for the bundas. Wange pendani chome picha ndio nikose unga. I stay one eye open ka E40 na ruga. Up all night ni kambi ndio uraushajua jua. Wakingoja ni choke mina ifanya for the long run. Banking on myself ndio mana jina wanga bossman. Jazzy number 10 reincarnated Maradona. Konvo ni ya nini kama siyo kukuwa bola. Wananijua toka kasa hadi ronga. Mi wapeleka na mutara fulani za kidonga. Shukuli ni kustack live life na bizonza. Nimekam na uradi mi wasifuati program. Not for the radio.
Kev.
2022. Hini mwaka yangu nko na many things to prove. Nasikia wanasema last year ili wanga fluke ni kasi mimi ndo reason marapa wengi wamekuwa mute as in tuambie ni kweli hapa. Cheki vile na move. Everything na do ni calculated toka juu. I was aiming for the moon. Mitala kwa galaxy master unitagun. Sabu half ni makatu na mwezi machuba zoo. Tiondo the future. Na mina feel that presently ni wengi na za butcher. Industry my enemy ni wengi on track kunshusha. Wanzusha kijana zome minko misti na wafunza. El professor, jijukumba tiwi koko handsome and broke. Na mso super cooli wangi kabla hauja perform. Mitangu niseme form, kwangoma nili transform. Uda form, mnataraje ni baki same yani. Like si just rako kutambulika kwa game funny. Ukiyo mwaka wachiki umecha kusota. Same people wali kujocho takchukia sabia fame and money. Mabloga na ma comparison. Zingine honorable, zingine Johnny laughable. Kawe ni casual, lisi na wa muziki na ushiki. Mbona nko hapa, kuna kitu tuneza panja bro. For real, I try to do it to full long, so you gonna need feel. Oi bro,
I'm gonna save you. I'm gonna get 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 the number one musician.
I feel brand new, na check for juicy koko bucket list. First time June, me panda ndege msenko panicking. I stretch mguu, hakuna room, Joe what the fuck is this? Next time crew, mna neka business class, Mr. Kitricks. Andro safi, promoter yo balance ni tongapi. Ukiona miss mama na flow rasmi, ujue memalizi wa mkwanja ni goma kanji. Breakthrough, artist of the year, mkurugenzi. Make room, zazi anaingia, waniwezi ni H2. Rina kusaidia, sikia wa shenzi. Na make do, mikufanikiwa ni jua mapenzi. And I remember, I'm certain my fans wanna ni feel nikitema. My verses, a sekubali skill ni pretend. I'm umwache, anatumia kichwa ka dispenser ya mate. Niko kwa lab kemikali, natengeza concussion at the rap. General ya kona artistry ya nyash na delivery ya kali. Pedigree ya bass toka scam kardinali. Wisdom ya kaka, white player octo. Finishing mafaka storytelling ya ukwonku. Himwaka na monopolize soko. Mjue ni trio miondo kuterrorize watoto. Yes.
In my face, what the fuck nigga talking about? Kind of finally she's talking. I can't beat me, which is a dinner toothpick, man. Mini Gina says you're choching. Nigga, na gang in the streets, they be watching. Nakasi don't miss it, come miss it, talking. Nataka ndovu kwa pori ni poaching. Kanairo kawe si player ni kochi. Na mlena pigwa mambata masoki. Na tuko missing before I report it. Look, I'm not stash, what the fuck nigga smoking. I'm in a mother, so I'm coming with the smoking. I'm a shot, got the juice and the sauce and flex on a B with the D, the C is an A game. Shit's too hot, try to sell it with my ice game.
I to kill him with the love, kill him with the love. I to kill him with the love, I to kill him with the love. Kill him with the love, yeah. I to kill him with the love, kill him with the love. I to kill him with the love, I to kill him with the love. Kill him with the love, yeah.
I do kill him with the love. Flex with the gun, why not, man? Zyman, I'm feeling it a top. Nico Gia Blueberry, man, shit, that's scary. But I'm feeling too awesome, damn, like Gavi. Gang, gang, yeah, you know me. If you ain't from Don, call me Bosky. So step like Martin. Gang, gang, yeah, wish I gone.
I do kill him with the love. Kill him with the love. I do kill him with the love. I do kill him with the love. Kill him with the love. I to kill him with the love, kill him with the love. I to kill him with the love, I to kill him with the love. Kill him with the love.
Unaweza dhani ni me lose it, but loose lip movies, translations lost in a loop full of trippies. Napenda nga kudo this, lately doings becoming quite rare in a self-care routine. Educate new things, ni learn many new things, ni rap like I lose it, ni gain vitu newish. Astro projection, ni vitu I'm new in, na land into ruins, ni ki let nim do me. No fucks ever given when you giving it the most. So why you wasting all that energy for boats? Denzel reading Washington Post. Nina ignorant jokes. Ita fanya love lost. Most look to break locks. I'm out to lose it. Mixture of spice and some deep rooted lyrics. Shamanized drums. Nicky beat your grooving. Kavi main the genius. It's me I'm doing.
Fuck baby mev. Kwa nini kesho? Yo. Don't put me on a test, huh? Don't you try me. The top like an onion drip, come me. I'm the last day I bend, I know where you can find me now. Nah. Atukai sana bro, check it, try me.
Don't put me on a test, huh? Don't you try me. Try me. The top lag and onion drip come in. The last day I've been annoyed, come find us now. But guys, I'm a big check it on me.
Weed that I'm smoking, belladonna. Y'all slipping on me in a coma. We outside, no Rona. Everybody getting beer, sipping on Corona. Seen a number, but I'm in it, I need no more. Came a look different, looking at me like a foreigner. Shawty not shit, if she's selling in a corner. Body shawty got connect, then a dial and a phone. Bars, bitch, real bars, ass bitch. Everybody real, I expose you like a toner. I'm forever in your brain like a trauma. Hoes get one chance, but my pussy get 9 times.
Don't put me on a test, huh? Don't you try me. The top like an onion drip come. I'm the last day I bend, I know where you can find me now. At guys on a bro, check it time me. Don't put me on a test, huh? Don't you try me. The top lag and onion drip come me. The last day I been, I know you can find us now. At guys on a bro, check it time me.
925 in it, Dubai shit. Malika ni safi, Dubai it. Koka bandung, koka club, ni kona. Two my niggas over 10, this is so not meant for kids, don't ever ring my phone, Joe. Kasi biz, love to care a gram na 12 bit. Free all the buzz, kuna gang na feed live. Juna Instagram, bado, mean him. Sini big step up kwa streets na kwa games. Unajua nimeka pressure, mamble na wana teta. Tuki get better, daily kwa games. Unajua tunatesa.
Don't put me on a test, huh? Don't you try me. The top lag and onion drip come me. I'm the last day I bend, I know where you can find me now. At guys on a bro, check it time me. Don't put me on a test, huh? Don't you try me. The top lag and onion drip come me. The last day I bend, I know you can find me.